Tinguye na gumirira ndakuvonera iwe asi undomba uya baby oh my oh my tinguye na gumirira ndakutetera ye iwe undomba uya oh my oh my oh my oh my tinguye na gumirira kutiwe uya kumirira kuti usvike
Tigini nenda kundikana Hendega panna pandinga titatukana.